ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sankiraɓe hedi ɓe iwde studio tamani ono e jaam. So wala himmeji ɓurnaame mali ɗi keɓene cafaaje o nokku Ibrahima Boubacar Keita auditeur jiidal dow haggitere e laamu ban mali nde kala puɗɗum o fuɗɗiri bama ko ɗo ena beete hannde ley haalaji makko ɗi kanko Ibrahima Boubacar Keita mo yelike mali laato leydi barkindi leydi heewndi doole lamdondirannoɗo waɗo ka kala nanɗo fuu lanndaɗo e ɗiɗo haalaji wi weltima e nde ɗo jonde ka kiɗal kañe e gaawu ndenno batuuli goɗɗi ngaɗi toon yimɓe ɓe jarraaki batu kawritaɗo ndenno bama ko ɗo en faa han ndenno gaawu kabaaru goɗɗo hollite wiide jannde fuɗɗaali toon faa hannde ndenno jannginoɓe toon ɓe an e murtere mawnde e ngaran paamen ko ɗum sabi mbini ɗumɗo kala so wona dabareji piyane himmeji ɓurdaame mali ɓe ɗo en naɓ Ibrahima Boubacar Keita fuɗɗiri haalaji ley kawrital ɓiɓɓe mali beete hannde ngal en nan ndeno balɗe tati woni ko yimɓe temeɗe jeegoyo joddoto batirde wiyetede CICB ɗo bama ko ɗo enna faa ɓe iwo kala ko heɓa fewnade e ley banngal haggitere laamu ley mali e ley duuɓi sappo e joyi ƴaɓɓiɗi ɗi en Ibrahima Boubacar Keita holliti yeebaare mawnde tan waɗi ɗum sabi mbini ɗiɗo tiɗɗallaji kewɗi ley mali keɗe ɗe Oumar Ouégalo.
sina keɓen dabareji fa tiɗallaji ɓurdaɓe leydi meɗen ndi timma fewi fewi dabareji kawrintinoji ɓiɓɓe mali fo fa haggitere laamu waɗa ley mali kañum fa laamu o laato laamu ñiɓuɗo nafo ɓiɓɓe mali fur laamu o du yahan laamu dow sere o laato laamu lobbo yimɓe fo porinte ley jande kañe le gollirde laamu koji ɗi ɗum watte ley mari fur ɗum watte ley mali fur
ndenno hoorejo mawɗo dental wotanaɓe e kerudonkoɓe e hagge ley haggitere laamu wonko mo yettini caggal ɗen haalaji Ibrahima Boubacar Keita ɗi e miijo makko dabere wawa fiyede ɓiɓɓe mali nden fiyanede ɗum en ko nafa du heɓe ley hen ko ɓuri haggitere laamu kanko Mahamane Almaymoune mo landodiri e Oumar Aga Ibrahima Mohamede Haydara keruɗen Ousmane Diko.
Haggitere laamu ana rentina so sembina naftodiral ko ngal laati fuu ana moƴƴina gootu mbaku yo ɗum jaabu ko wembini kala ko naayi e laamu mo suɓa ɓiɓɓe leydi no laamorto ko e mum ɗum fuu e dow yimɓe hoolaaɓe e dow sariya jogiiɓe du keɓe ɗe gollirta
haalaji Ibrahima Boubacar Keita ɗi imini haalaji kewɗi goɗɗi hono ɗi uldu matalay Mohamed ɗi kanko mo gooto e guɓal yimɓe ndenno honjotoɓe ley walde araɓe mali ɓe en nden Ousmane Diadji kanko mo moɓɓi toon ko heewi seeɗa fa hannde keɗɗen Ousmane Diko.
Kaltidal kala so ɗum laatike sisili fuu ana haani ana yoni fa yimɓe dokkodira hakkillo keɓa jaabu nafo jama faanda jam e deƴƴere mi annda ko haɗi emenela fuurde heen ka miɗo anndi e ɗum haani sullinde ɓiɓɓe mali ɗo ɓe ngoni fuu so tawi deƴƴere woni ko wembiɓe puɗɗo ɗeeka ko président haali kañe e forɓe ana nannga hakkillo ka miɗen keɗi fa jiide ngaɗa e muɗe
ngal kawrital manngal ɓiɓɓe mali ɗamminanoma ko ɓooyi heewɓe ana jonnulino faamande miijoji ɓurdaɓe ɓe ndenno dow ɗum Ibrahima Boubacar Keita facciti ko heewi Maria Mayga heɓi ko heewi ndenno ko woni hakkillaji yoga e yimɓe ngarɓe hawrɗe ngal kawrital manngal ko yaata e temeɗe jeegon neɗɗo ndenno ngal ɗo kawrital manngal keɗɗon fa hannde Ousmane Wayga Oumar Waygalou
ɓe haalaji ngaɗama ley heen fa keewi duwa uji du ngaɗama ley heen komo fuu holliti miijo muɗum miɗo miilo du en mbawi ɓamde ɗum iɗum hani laatade kaɓorgal meɗen arande saabi de mali yo leydi mawni ɗon homo fuu du ana jogui fina tawa muɗum fati yimɓele woɓɓe gara fa mbiya kalana en hono fina tawaji goɗɗi ɗi en paamata yo ɗum sababu lobbo saabi min fuu min kawriti homo fuu haala ko woni anni e muɗum fa ɗum yaaha yesso leydi ndi fuu hawritiɗo fa haggitere laamu waɗa ɗum woni koɓe mbiyata décentralisation ko miɗo miilo du ɗum hani laatade projet lobbo saabi joni ka tekkite meɗen e juuɗe meɗen woni
prendre no destin en main
sahiɓe gaawo ɓeeɗo ana e mette mawɗe ɓe kolliti warɓe kawrital bama ko ɗo enna ndenno puɗɗungal bama ko hannde ngal enna ɗum wawa laatade kamɓe heƴaɓe maɓɓe fes ndenno kamɓe gaawonkoɓe ɓe mbiye du hono ɓe gotanoɓe tan kaani imade hono ɓeɗo golle kamɓe ɓe mbawa laatade wotanaɓe ɓe gana ɓe immono o golle hoore maɓɓe nden arke touré kanko mo landodiri e Abbas Ibnu Hamidou e téléphone keɗoɗen Ousmane Diko.
on ne peut pas évaluer la décentralisation avec l'un du conseil.
Et je gole wa wa wadede e maire na sous préfet na préfet na gouverneur en fi jamar nde haani landede yalla la turika no yiri non le ko agitere laamu wadi dun e le mudun midon jogi haade tebe hono inde andite en gaaw jeneesi ala nana en e wombe gaaw waabe wiide ko agitere laamu nafi ben don noddaake halfinana be nodda so landa ko gasi e ko gasay dum yaata yaabe inde gaaw wana hejaabe amen dum wadi so men bi batu kaltidal o ana leji e ko men ji e le ko buri hitande dum mali ana haani wayintinde
le mali doit changer de principe
wakkati hejaabe mali hawriti do enna e bamako do enna faabe imu haggitere laamunde on wakkatu jaati kidankoobe dum cubi so noddi batu fa kambe dum be imo haggitere laamu de bangal kidal to enna be mbi dum warbe bamako do enna gana hejaabe mabbe kambe be anda ben be yimbe kidal be kay ngari e inde muden ngara e inde mabbe so be jarranaaki hundu fuko wonno galdo be kawrital bangal ngagol do bango do enna be jarranaaki o do im wara imo e inde mabbe kambe dum be ngadi ton bato mabbe faabe imo e de do haggitere le kidal
tamani
jande l'école ronkama yo fuddu gaaw sabi janginoobe ton be dum murti gila sappo jeddi lewru octobre nyende mudum sanga jaate l'école hanno fuddude e le laamu gaaw kanye e laamu tumbudu kanye e kidal kala den janginoobe ton be mbaji bini laamu o hakkabe kambe dum ko yaate uujinaay debbe sappo kalsi sefa sabbe dum laamu o foddannoobe kambe janginoobe l'école dido region ngay tati kala den arke touré mo landondiri e sidi mohammed boubacar kanko mo goto e horebe balé janginoobe l'école gaawtobe kedo den umar way galu
wala fuma andano wiide gouvernement mali o adino ki wiide hokkano uynay debbe sappo dum woni gollobe le saha leedi meden di fur minen janginobe wakkani min puddi habaade de hodum min jihi le hen dum woni janginobe bittube wakkati basi o do fu inde mun e tawama le hen minen keddibe dobe inde amen wala le hen wala fu ko min kebi min jokkiti to murtere amen de famin keba ko min kani hokkede ko so min kokka kata min jokkiti to murtere amen de tan
fade men waynondirde kanko Umar Waygalo mo humpitan en fahande no alhaali kini e wulare worata talatare jango le malikale kedo demmo
bamako matan cuddu bete jango bamako jakkanama degreji noga e nayyade degre chapantete jenay kay matan dule seeda kay jakkanama degreji noga e jeddi ya degre chapantete jeddi kuchala le rezo sigaso jakkanama degreji noga e joyi ya degre chapantete jenay koro le rezo motto matan nange bete jango koro jakkanama degreji noga e jeekom ya degre chapantete jetti tesalit kammo tawan tesalit jakkanama degreji noga e nayyade degre chapantete joyi
dum wonno ngidum modon hande munye seeda yewtere pulaku ana wodi min Bakar Sour yottino dido kabaruji den on kumpitam wiide le halaji Ibrahim Bakar Keita di en wi himmeji buddami en di an kaane darne de chafaje wattu jidal mawgal wadanno bamako do en on wakkati kidal kobe kanye gaan kobe dum an gonno e jidal muden kanyu dum koliti wiide kanyu dum imotobe bangal haggitere laamu no jande fuddaka fa hande le gaaw fa hansabi jangenobe ton beedu murti wiide kanyu endu ko podano uynay debbe sappo be kan hokkidi hokkama wobbe kambe be ndokka fa hande wassalamu enji ko warata